SHI RKO Circo Media.
ATL Music, baby.
Kukucha tu nimeamka na kwaza we, usiku nikilala na kuota we, huba lako kali lanifanya nipagawe. Maisha yangu tu ndio nataka kuwa nawe mwezio, life ngumu sio masihara, siwezi kula siwezi kulala, fanya urudi sinitoe kafara, wendo mganga wa kunipa dawa, taka pilipili yamenishinda makali, rudi nyumbani tafadhali, naomba ujali, sameta mara mbili za kodhofu hali, rudi nyumbani tafadhali, naomba ujali, natia huruma mwenzako, natia huruma natia huruma, ebu fanya urudi mapema natia huruma.
Get down.